Мангана Стиалион. Yakuleka Cela ngoba awunyaka waha Sekuze kwaphela unyaka Ngikuleka Ngithi kuzoba unyaka wami Sekuze kwaphela unyaka Ngithandaza Ngithi kuzoba unyaka wami Sekuze kwaphela unyaka Ngikuleka Unyaka wami Sekuze kwaphela unyaka Ziyathembisa kodwa ayilungi Ngiyakubona ukhanya kodwa angifiki Awangisebumnyameni Zinto ziyathembisa kodwa ayilungi Ngiyakubona ukhanya kodwa angifiki Awangisebumnyameni Uyaphela unyaka ngiladlile baba Ithemba Ithemba Ugogo wangifundisa ukuthi akulahlambele kungakufelwa Sewumnyameni Akufelwa Akwathi makuphela loya nyaka Unyaka wami Sangena unyaka ondlule Nawo ngathi unyaka wami Siku 2026 Namanje ngisathi unyaka wami Lord Andiwalave Bonke unyaka wami Ihlabele ngikhulekile kodwa ilungi babe yami Impilo Undanga yamaphumelele safaziwe babelami ifindo Awulelo findo Sekuze kwaphela unyaka Ngithandaza Ngithi kuzoba unyaka wami Sekuze kwaphela unyaka Ngikuleka